Esuli ya satu mwebili. Ulida, gweguru, nange na ayogera. Nense ulide bigambo vya kamwaka ange. Okuigiriza kwange, kuna ato nyange nkuba. Okuogera kwange, kuna agwango musulo. Ngobu kuba kuba kusubi egonvu, erangolu wanda girize kumuddo. Kubanga, na atendele linyari ya mukama, muobu kuru katonda wafe. Lwazi, omulimo gwegwatu ukirida, kubanga makuoge gonna musango, katonda wobwesi gwatali na bubi, wa mazima oyo era wansonga. Bakola ng'ebitali bya butuukirivu eriye, si baana be ly'ebbala lyabwe, gye mirembe emikakanyavu egyakyama. Bwe musasula Mukama bwe mutyo, mwe abantu abasirusiru abatalina magezi, si ye kitaawe yakugula, ye yakukola,
ye yakunyweza ye.
Jjukira ennaku ez'edda, lowooza emyaka gy'emirembe emingi, buuza kitaawo anaakulaga, abakadde bo banaakubuulira. Ali waggulu ennyo bwe yawa amawanga obusika bwabwe, bwe yayawula abaana b'abantu, yassaawo ensalo z'amawanga, ng'omuwendo bwe gwali ogw'abaana ba Isirayiri, kubanga omugabo gwa Mukama be bantu be, Yakobo gwe muteeko gw'obusika bwe. Yamusanga mu nsi ey'eddungu, era mu kigumba ekyereere ensolo we zikaabira. Yamwetoloolanga, yamujjanjabanga, yamukuumanga ng'emmunye y'eriiso lye. Ng'empungu esaasaanya ekisu kyayo, epaapaali ya ku bwana bwayo, yayanjuluza ebiwaawaatiro bye, n'abatwala, n'abasitulya ku byoya bye. Mukama yekka ye yamukulembera, so tewabanga Katonda mulala wamu naye. Yamulinyisa mu bifo ebigulumivu eby'ensi, n'ali ekyengera eky'ennimiro, n'amunoonya ng'omubisi gw'enjuki okuva mu lwazi, n'amafuta okuva mu lwazi olw'embaalebaale. Omuzigo gw'ente n'amata g'endiga. N'amasavu g'abaana b'endiga, n'endiga ennume ez'engeri ey'ebbasani, n'embuzi emmandwa, n'eŋŋaano eyasava ng'amasavu g'ensigo, n'onywanga omwenge oguva mu musaayi gw'omuzabbibu. Naye Yesuluuni n'asavuwala, n'asamba, wasavuwala, wanenewala, wafuuka munyirivu, n'alyoka aleka Katonda eyamukola, n'anyooma olwazi olw'obulokozi bwe. Baamukwasanga obuggya ne bakatonda abalala, baamusunguwazanga n'ebyemizizo, baawanga saddaaka balubaale abatali Katonda, bakatonda be bataamanyanga, bakatonda abajja, abaakajja bayimuke, bajjajja abammwe be bataatyanga. Lwazi eyakuzaala tomujjukira, era weerabidde Katonda eyakuzaala. Mukama n'akiraba n'abatamwa, olw'okusunguwaza kw'abatabani be ne bawala be. N'ayogera nti n'abakisa amaaso gange, ndiraba enkomerero yaabwe w'eriba, kubanga gy'emirembe gy'ekyogi ekingi, abaana omutali kukkiriza. Bankwasanga obuggya n'ekyoyo ekitali Katonda, bansunguwazanga n'ebigambo byabwe ebitaliimu. Nange ndibakwasa obuggya eri abo abatali ggwanga, ndibasunguwaza n'eggwanga esirusiru, kubanga omuli ogukoledde mu busungu bwange, era gwaza okutuuka mu magomba aga wansi ennyo. Era gwokya ensi n'ekyengera kyayo, era gukoleeza ensozi we zisibuka. Ndibatuumako obubi, ndimalira obusaale bwange ku bo, balikozimba n'enjala, n'okwokya okungi kulibamalawo, n'okuzikirira okukambwe, n'amannyo g'ensolo ndibasindikira, n'obusagwa bw'ebyewalula eby'omu nfuufu. Ebweru ekitala kinaabafuulanga bamulekwa, ne mu bisenge entiisa. Kinaazikirizanga omulenzi era n'omuwala, ayonkeera n'omusajja ameze envi. Nayogera nti nandibasaasaanyizza wala, nandimazeeyo okujjukirwa kwabwe mu bantu. Singa saatya kusunguwaza kwa mulabe, ababakyawa baleme okwerimba, baleme okwogera nti omukono gwaffe gugulumizibwa, era Mukama si yaakoze bino byonna. Kubanga ly'eggwanga eritamanyi kuteesa bigambo, so temuli kutegeera mu bo. Singa b'amagezi ne bategeera ekyo, ne balowooza enkomerero yaabwe ey'oluvannyuma. Omu yandigobye atya olukumi, n'ababiri bandiddusizza batya akakumi, lwazi waabwe singa teyabatunda, era Mukama singa teyabagabula. Kubanga olwazi lwabwe teluliŋŋanga olwazi lwaffe, newaakubadde abalabe baffe bennyini nga be basala omusango. Kubanga omuzabbibu gwabwe gwava ku muzabbibu ogw'e Sodoma ne mu nnimiro ez'oggomola, ezzabbibu zaabwe zabbibu za Mususa, ebiyimba byazo bikaawa. Omwenge gwabwe busagwa bwa misota, era busagwa bukambwe bwa mbalasasa. Kino tekyaterekwa gye ndi nga kiteekeddwako akabonero mu bugagga bwange, okuwalana kwange n'okusasula. Obudde bwe bulituuka ekigere kyabwe ne kiseerera, kubanga olunaku lwabwe olw'okulaba ennaku luli kumpi, n'ebigenda okubajjira biryanguwa. Kubanga Mukama alisalira abantu b'omusango, era alyejjusa olw'abaddu be. Bw'aliraba ng'obuyinza bwabwe buweddewo, so tewali asigaddewo, oba musibe oba atali musibe. Era alyogera nti bakatonda baabwe bali ludda wa olwazi be beesiganga. Abaalyanga amasava ag'essaddaaka zaabwe, abaanywanga omwenge ogw'ekyo kye baawangayo ekyokunywa. Bagolokoke bababeere, babe ekigo kyammwe. Mulabe kaakano nga nze wuuyo, so tewali Katonda wamu nange. Nze nzita era nze mpa obulamu. Nfumise era mponya, so tewali ayinza okulokola okujja mu mukono gwange. Kubanga ngolola omukono gwange eri eggulu, ne njogera nti nga bwe ndi omulamu emirembe gyonna, bwe ndiwagala ekitala kyange ekimasamasa, omukono gwange ne gukwata ku musango, ndiwala n'eggwanga ku balabe bange, ndisasula abo abankyawa. Obusaale bwange ndibutamiiza omusaayi, n'ekitala kyange kirirya ennyama, n'omusaayi gw'abo abattibwa n'abawambe, okuva ku mutwe gw'abo abakulembera abalabe. Musanyuke mmwe amawanga wamu n'abantu be, kubanga aliwala n'eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu be, era alisasula abalabe be okubonerezebwa, era alitangirira ensi ye abantu be. Musa n'ajja n'ayogera ebigambo byonna eby'oluyimba luno mu matu g'abantu, ye ne Koseya omwana wa Nuuni. Musa n'amalira ddala okwogera ebigambo ebyo byonna eri Isirayiri yenna, n'abagamba nti, muteeke omutima gwammwe ku bigambo byonna bye mbategeeza leero, bye muliragira abaana bammwe okukwata ebigambo byonna eby'amateeka ago okubikolanga. Kubanga si kigambo ekitaliimu gye muli, kubanga bwe bulamu bwammwe, era olw'ekigambo ekyo kye munaavanga muwangaala ennaku zammwe ku nsi gye musomokera Yoludaani okugirya. Mukama n'agamba Musa ku lunaku olwo nti, linnya ku lusozi luno Abalimu, ku lusozi Nebo, oluli mu nsi ya Mowaabu, olwolekera Yeriko, olengere ensi ya Kanani gye mpa abaana ba Isirayiri okuba obutaka. Ofiire ku lusozi lw'olinnyako, okuŋŋaanyizibwa eri abantu bo, nga Alooni muganda we bwe yafiira ku lusozi Koola, n'akuŋŋaanyizibwa eri abantu be. Kubanga mwansobyako wakati mu baana ba Isirayiri ku mazzi ag'e Meriba mu Kadesi, mu ddungu Zinne, kubanga temwantukuza wakati mu baana ba Isirayiri. Kubanga olirengera ensi mu maaso go, naye toligendayo mu nsi gye mpa abaana ba Isirayiri.